Yeah. They love Diani as we love Diani. I'll see you. Yeah. UK connection, Aguara.
King.
I'll see you. They don't know about us when I guess it too. Yeah.
Welcome to the
city. See the guys, them wine. Niko chumpis a kumbadi. Niko beat to no wine. Yani pass shisha shwari. Masani ya nine. Ya leo kali venye ghetto limeshine. Hakutoshi jamani, like hakutoshi kwa pani. Hakutoshi kwa fani. Na tuja poste wani, nani paparazu nani. Awambie metosha, wakukesha umetosha. Ni kucheza ukichoka, na kubebo kitoka. Hona huyo amenifuata, nikamshoni ko busy. Nipe chupa smunufaisi. Doni sizi, ndo kisha nikamfuate, nikamrogete mdo hizi. Yes, ndo wajue Gwara ni Gwara. MC anatoka Kwale na kademu ni mkware. Lazima ni mkware. Au sio broker, lazima ni mkware.
Paka mala.
Wanajua, tukiwa Diani tunahua. Kama ni mashore twachambua. Mabale mashashi twakagua. Nibala mashash.
Zimenyanya mashasha. Namteka yoyote mwenye nataka. Kusumanguna mbono tadata. Kina Morini, kina Natasha. Wapo Afrika, wapo Watasha. Kuna mabasha, leo watari, tusha kiwasha. Saini noma, kimesha nuka. Kika hakuna mbuzi kuruka. Katibitisha, cinema jiti, nangu machizi. Tunajirusha, tunajirusha. Kuna kulala, DJ cheza zote paka Lingala. Tajifiki kote kila idara. Tambe Kenya yote hadi Ulaya. Tunafanya kweli sima sihara. Tunakula peda siyo hasara.
Kila pada ya kazi, kila chafata mikasi. Mitungi mademo mamoshi kuchanganya paka ni basi.
Paka ni basi,
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 paka ni basi.
Wanajua, tukiwa Diani tunahua. Kama ni mashore twachambua. Mabale mashashi twakagua. Nibala mashash.
Yeah. Bonga la pare, bonga la pare. Kuna mamanzi, kuna machale. Mambo ni swari, tunabanjuka. Tunajirusha, paka kwa kucha. Tunajirusha, paka kwa kucha. Hadi jogola, wika. Kuna mamanzi, walo umbika. Dizene vera sidika. Walivo jaza, wakitingisha. Umeme unakatika. Na umeme ukikatika. Mbele wanatudatisha. Wanapitisha, wakizungusha. Washikaji tunazusha. Wakina Gwara.
Yeah,
wakikugwara.
Gwara gwara,
washikaji tunazusha.
Washikaji tunazusha.
Zusha.
Simu zetu anazirusha.
Rusha.
Washikaji tunazusha.
Rusha.
Simu zetu anazirusha.
Rusha.
Washikaji tunazusha.
Rusha.
Simu zetu anazirusha.
Rusha.
Washikaji tunazusha.
Rusha.
Simu zetu anazirusha.
Rusha.
Rusha, rusha, rusha.
Rusha.
Rusha, rusha, rusha.
Rusha.
Rusha, rusha, rusha.
Wanajua. Tukiwa Diani tunahua. Kama ni mashore twachambua. Mabale mashashi twakagua. Nibala mashash.
Yeah. Sishangai utaposikia. Masigaretto mashisha. Au sio, yani why, why? Yeah, we had to do this for the sake of party lovers around the world. And for nothing else rather than reminding you, you're welcome to Diani. Au sio, hakuna matatu.